give me a break. Tasema niwe usi mara nyingi, lakini hakuna. Ni mziki mzuri. Na mandogu tukiwa digitali. Najua na vakua, ha?
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Ushiro baba si so usiro haba. Usibane track hizo show zilete hapa. Kwa jina la Nicky ho jina la rapper. Una stress kilo mbili, una ujinga kilo nne, kipururu kilo saba. Kwa mikono kajitibu jinusuru mara saba.
Baba la baba miraba saba. Palipo nyinyi aparibiki sisi panga la shaba. Nifate maktaba ha? Nikiwafanya wanamsimulia mwenzao. Wakinipaga simsimuli mtu ndo tabia zao.
Ni bombo ni kama kuna chocha majungu bongo. Kisahau msosa mchana ilikuwa ni mombo. Squeeze na kula mwewe sio kama basi ni shombo. Na madeni yamepungua dukani kwa murumbo.
Baba Samantha easy man.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Dunga na zita high music. Babylon wanasema hiyo high music. Flows na kupogonjo kaka, are you sick? Promo zisha kubeba sasa mbona how fake. Vunga mwanangu kitani nye usu itwaga classic. Chunga mwanangu sini shinda chuma nini plastic.
Give me a break.
Niache kidogo.
God Mungu tuna mzigo mkubwa mbele yetu. Ndo binadamu wenzetu hatuwezi kuwa kimbia. Kabla kitu kidogo hii dunia wako sefu. Haya maisha yao ya kila siku. Wanalala mchana, wanawanga usiku. Na piku pumbavu izimbio za warevu. Kuwa mtu mzima sio mavuzi na ndevu.
Wananyata nating'ata ulimi. Mbea ndo unawalea wananata. Na nini mina nata na biti wanangatwa. Na mimi sina bari ya mjini wanipata lakini.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Give me a break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Oh, I'm gonna knock on miss out. Mina sipinya korada my brother. Mina waza kuzivusha boda. Wona waza kuzishusha chini nchini my brother. Why you wanna go and do that my brother? Why you wanna go and do that? Why you wanna go and do that? My brother. Where we sit in the house. Money,
give
money.
Give me a break.
Niache kidogo.
Give me a break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break.
Niache kidogo. Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Break, break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break.
Niache kidogo.
Break.
Niache kidogo tafadhali.
Give me a break, break. Give me a break, break. Give me a break, break. Give me a break, break.